w'ekibinja ky'abakungu okuva mu kitongole kivunaanyizibwa okuviira mu ggwanga. Ki National Police Authority ababitaddemu engatto ne boolekera ebitundu eby'ejjinja okutaasa ekibira ekya Namasingiri Central Police Reserve. Bano babadde bawerekeddwako abakulira ebyokwerinda mu disitulikiti eyo okubadde n'omubaka wa gavumenti Ahmed Kateregga Musaazi akulira NFM kitundu ekyo Michael Kisulo ategeezezza nga buli muntu abadde akola mu kifo ekyo mu ngeri emenya amateeka bwawereddwa obutaddayo okutandika n'ekiro kya leero.
Today we had organized a meeting for the local communities of Busede sub-county and the villages include Nakabale, Kakuba, Kisasi and then Namasingiri. Their villages called us to the Namasingiri Central Forest. We came in to this village, just sensitized them and guided them on the right procedures to follow if someone wants to plant trees in the forest reserve. But for this particular case, the land has been allocated to farmers, they have licenses basically for tree planting. But in our resolution of today, we have decided that no one should step in the forest reserve. Should we get anybody there, we shall arrest them, take them to police so that they face the law.
Obako wa government mu district ejinja Ahmed Kateregga Musaazi asabye abatuuze okugondera ebiragiro ebiteereddwawo okwewala okukwatibwa omukono ogw'ebyamateeka.
Nga tutegeeza abantu obutaddeyo kusaalimbira mu bibira ebyo okujjako nga bakkiriziddwa mu mateeka. Tukkirizaayo abantu abo bokka abalina liizi ez'okusimbayo emiti. Kati emiti egyasooka gyakunguddwa, bagenda kusimba emiti emirala. Tetwagalayo muntu mulala okujjako ng'akkiriziddwa mu mateeka. Naye bwe tutuuseeyo okukyogera n'abantu, tulabe oba tuyinza obakkiriza okulimangirayo ku bumere bwabwe naki. Ate abeerusi ne bannabyafuzi abamu ne babakumamu omuliro nti baleme kubeera mu lukiiko, kati abantu ne baviiramu awo. Teri muntu akkirizibwa kusaalimbira mu kibira ekyo okujjako nga ffe tumukkiriza